dhugun sidiyaal way baha ka dhawaada saangaa ganacsade Ibrahim Aadan Cabdi oo ka magac dheer Ibrahim Gamaas oo haddana noqodi afyaalka koonfur galbeed ee Soomaali guud ahaan gaar ahaan koonfur galbeed ee Soomaaliya. Ibrahim runtii way baaba alifay ambaan alifay calanka koonfur galbeed Soomaaliya hees cusub waa hees xalay laka qaadi xaflad weyn oo laka taageeray dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya heestaasoo hayti hees aad dadkii xafladda ku qayb gali hanjiidati isagna hoo isagu dhugunsataan sifeelaha sin jiidado doonto. Ibrahim way baaqad ka si toos aan ka jaray waqti xaadirku. Ibrahim idhegayte Ibrahim, marka hore ha ka dhawaa warbaahinta koonfur galbeed ila baydhaba daafeed baydhaba media
walaalow eedaan dhawo waa asalaamu calaykum ummati idhegahaytu inta maarana dhegaagay hadda oo adkay dhegahaytu masintini la roogtu intana oo mogon khaasatan dadka dhegaaw maamul goboleed maarana dhiti gobol ummati quruumo
waalaikum salaam Ibrahim, su'aalo badan la iswarsadahay dad badan oo ka garadaw iyo su'aalo badan iswarsadahay way babaleeyeen. Ibrahim Gamaas ganacsade leh ka ogaa inay amay afyaal noqodi way bala dareernay run ahaantii inii aada hees aad cajiiban inii aada alifti waan heestaas oo ka luuqayay fanaanka Leerow Cabdirisaaq Laysaamow oo ah Cabdikariim Ero Cabdikariim Laysaamow adoo raalli ah heestatan bal faahfaahin kooban ku sii kortay dhugunsadayaalka ereyadiiyo adoo jilciyaasa iyo waqti ese ah kii dhiida heestu in aad alifta
walaalow eedaan mahadsanta waa su'aal fayla ay warsatay horta ganacsada lay nagataa beereley lay nagataa gaaljar lay nagataa iyo afyaalay nagataa intaba wala dunyada ka tacluuqo oo marne hadda markii ada noola walaadan baahanta in liin isticmaalo waana asal shoona marne ee waay aragnimo ku kooyi waay
haye
madan waa ana afyaal oo horaan liin gordaayna mahayna horna marne afyaal managana reerada lan waay araga aha lan marne dalshiiha ka dhaha kori afyaal dhatiiska kori afarti gable barbaar ku degini maana nolol ha aragi magaalo aragi miiga aragi oo wadan qurbiyaalka ha mari arab ha mari waay arag ka filan ewa ha madan geeg way baa aaminsana waa garaad gooyey walaan meelaan walaan ku galo kornaa benin jarnaana aaminsana haddii ilaahay idmu markan afyaalnimadan heeskan calanka leen qaaday way leehay dhiiday madi dowladda la dasi dowlad goboleedka oo calamaankii dadkan waa ta dadkan jiirkan yaroo qurbiyaalkan roogaan marna ilaa america roogaan meel kasta xaflad caalami ah la ku dhakahayo calankiina hees kobliin waaye hees oo calankii liin ka du'aayow masala ka baraarijiyaw masala ka garab suriyib lan dhaada luwaay lahay dhiida ilaahay niyan fududaayay wal oo muddo ku yar midaana turunta kiin sheegu waa micnaha waa
waata Ibrahim ada oo ka mahadsan runtii heestun waa ilyas ahaan ana howl yar ana koera ereyada ana ku xifdiyey ilaa hadda intii aan dhegoogay iyo hakadiideen heestun wayba kumid erey ereygun la eraw han hiisme iyey ana haduunteyakii aalaay markuun ada oo ereygaasna bal ninjil ciyaasa walaala la jeeda iyo erayo kaloo aad may ya heesto dabcan kumid ah bal haye Ibrahim
ha walaalow eedaa mahadsanta heesto horta calanka leen qaade calankan wal dad ka dhan dhahooyu calanka waa calaamad leh wal usay male diinna ma ah wal oo sumad oo marne oo liska rahaa hoob nidaam liska rahi iyo saas lana iska rahoona wal fayla nagadaaw oo tilmaan muuqal sumad madan anoo waay aragnimada marne aan hata adduunka aan lahaa caalamka maadaama aan wadanki hadda muddo dheer aan hawtabay aanan ahaa almaan badan gaalo leh islaam leh heeso lin qaado ana dhegin sidii horta calankan marna markoway waa hawsu bejkan koray usuulka sheegee kelmado aad hadda sheegaas iyo kuu kala waa guud ahaan mudanakiin kumaru marna usuulka sheegee calankan siduu saakay ka dhalada iyo siduu ujeedadiisa ayay la ka fasare hatana wal hooriye hooriska madantu aawu gaalada hata haddii aad fiiridu kolbaad arag dhehet wadankan aroogdeen calan shooxeeska liin qaadow ducaawa ka jarta ilaahay ka dhoori iyo walaaqasa iyo ka jar heesyo madan calankan hoorisyayna way ka weelay ducaawa ka weelay beejka lamaadna haddii ilaahay idamu walkasta adoo waa leyin dad kuma siira waa leyin dad haka duulaa waa leyin dad marne oo walaaqan seedla ka suubi baab ineen leelin hatana dhiirtas oo lamaad dadkaasa macnaha ya la hadale marna iyo weyliya marna alanka hadale aanmadi ana maxaan isma ee iyo an haduuntiya kii aale adalaleey lanka iyay laleey way waa calanku waay macnaha madankeed lamadaas beeja in shalbahe walaalo
haduunteya haduunteya adoo nin jil ciyaas
haa haan hiisma eh macnaha way waa ha maaymaay lankii gurada kolba iyo guradee haan hiisma eh madi laleeyey macnaha way waa ha ana kiinfasuru walaalin xiise kuwiinin macnaha xiis walkuwiin xiise layma eh iyo an haduunteha kii aaleh macnaha owlaad ada dhaliya walaa ad haduuntaha ku gohi oo genetic ahaan ad dhiigaha ku gohi iyo haduuntey laru afrun laka aree marna haduunte haduuntuna u kurkan e layma eh waa walaa ada dhalo linla jeeda oo ada xanuun jeelo weliba ooda kii cunug ada jeela ooda dhale ada baare sidaad jeelo oo kale madan an haan xiis kuwiinin walaa ana kiin qabo macnaha iyo an haduunteya kii aaleh iyo macnaha iyo xarafkaas iyo ii hatana kan kiigu way waa ha markaas way la aray hatana xorbakey hiraab adoyti baa himigaanu rumaaway macnaha sidii mustaqbalkii hore oo dheeray muddo oo nkoobanayn una hortaba ansaansani oo un ansaansani uu horbakaanu macnaha dadkii dhan waay hiraaba doyti himigaanu rumaaway madan himigaanu una ka fakri jarnay oo dariimkii una ka fakri jarnay waqtigii una antarget una malayani meel ku dhow yaanin kubahiba maanaa hiraaba doyti macnaha yo hiraabti waa ka baryaayma e way waa waqtigii waqti ku soka iyo dariimkaanu helni waqtigii walaay una ka fakiraani himigaan aya helni iyawa saasalka wada
ya riido yani hilimowdaan rumowti
hilimowdaan rumowti maanaa english haddii aan kin sheego our dream is got through oo kale waay
waata ibrahim dabcan tookudun way bataa wey ini lama title aad iska helahayta madi hore ganacsada lehayti hadda laakiin afyaalnimona ka darsati madii su-aal kale ana dhini kale koo warsada ibrahimow dabcan abwaanka amba afyaalka madii usa heese alifa heesto usa alifa qof kasta ma iskugu dhiibaa yacni wayb waa inii usa qofka yacni usan aragaa inii usa heesatan usa qaado karo ha ku baha karo dhini walbaba tijaabiya ada markuu maadaama heysta kiinka horeyta inii ay totaa wey heystun ad alifti oo waana calanka koonfur galbeed ad alifti waana qaadaw cabdikariim leysaamow markuu fanaankun da-d yaro soodka mayo laku daba dhiiyo heystun madiyaadan dhiibaasi ma hakabahi miya sifeyle hankabahi qaabkaas aan aragtay inii usa heystay sheeni aan aragtay mise haye
runtaau abdikariim maarana horta walaa madii la raadiyo la hele waal qaacidi jarto waay walaadan raadina mal helaw fanaaniin oo maarane oo afka maaymaaya hataa dhawaaqadii iyo arimshay ku kufayle iyo wadankani la roogaan oo waan indiidanayna ogol sidii maarane oo malow anan ka dhex jarna fanaaniinta ka ogsigna maarne fanaaniin badan ha gabna abdikariim madan way nagadayhin lag nasiib an leya nagadi heeskan inii isu galanta ka daku usoo weliba afka hataa xanuun marne walaayar ka aadigi ciyaalkii xamar ka dhaladay leyw aha nasiib waa inka weedaday horta kow meela surunaay hatana diyaar aan hay waana lang marne oo dadka koonfur galbeed aa ku jeedo oo inka cad adahay oo marne arantan inii isu qaado oo diyaaran madan sidaas daraadiye yewai marne lingo ansrehin eni lankala bilindi ne abikri leindi u
wata en ibrahim su'alan ka dambo ita afyal ibrahim gama su'alan ka dambo ita ana jeelin ana ka warsada way buwa madama en afyaladi en hakujeedi konfur galbeed somaliya iyo ADA en diniga en heso suganti iyo walaago yar ku fadheedeen amba la erakor ku caajiseen la erakor oo heese badan oo afki mike yani ila hadda liin aragahayn oo cusub liin aragahayn edin yariin adin hadda ka biirti en saaxada dhiniga en suugaanta en ini aad horan si wada ya rajayaasay hulutan hadda ka biirti mise wa en heeso dhiniga wadaniga la inta badan culayska saaraasa mise tanakinka agta heesada adlifta
wallahi walaalow runtaaw horta marne lanka news is gordaa wa wrong dadka la araw marne konfur galbeed dad dhaqan leh soomaalida kala dhaqan lahayna oo marne dhaqan leh artis leh oo marne muuqaal leh oo marne oo gabye leh oo ammaan leh oo marne dal leh oo marne tiris leh oo walaa dhanba haddana meelooni silijeedana waana linku dhariga korna walaayo suubiayan oo dhaqan leyn yow midan horta dadka keen ilaahay isgorsii taajirnimadaas oo dhinigaasi ku iino dhinigaas culturka ee dhaqanka ee artistki in taajirku eeyin ilaahay bar walyar madii aan oo fursad aan ku faa'iideysta waana hata keen sheegu meeli shileediye farsamada galanta geedo nagatoy magaar nagatoy daro nagatoy maarti nagatoy dharka materiaalka nagatoy ila hadda farsamada galanta ku hirgalahayto la kasoo bixay dhulka liti gogolu madan dalkan dadar rooga fursad leeyin haal mooji ma aan wal bamii dad arantan marne oo ka aadar roog aanina nasiibkeena gatay in calankii oo heeslaan ee marne hees ko yar marne waqti oo yar oo 20 daqiiqo ku yar marne iyo qaadasi ilaahay in ka fududahay madan aan hadda fanaan kale aan hadda si wadaa umadni laakin walaagay calankan iyo marne wadanka iyo dhiirigelinta noocaas ee wal ku jeesay oo bli aro wala ku jeesidee laakin lam fana hoolo si wado on ka tar galay mise an qisan mihi
waata kaasi way bahay dhugun sidiyaal afyaal ibrahim eden ebdo en olin ka saw ibrahim ibrahim gamas ibrahim gamas edid amma hasanta dhugun sidiyaal way baba si toos haddana en hasi aan ka dhawaadaasaan ah heesta calanka oo ibrahim alifi ibrahim edid amma hasanta